sasa mimi basi ubache na mimi na uwaga majukumu na ya pata Riziki ya natuwa manani lazima mke wangu wanijali kukupa moyo wangu please usi utoboe napokuwa nikombize tafadhali usini chukie natafuta pesa Siku yetu ya harusi, nakupa moyo wangu.